baraka yangu, hili ni ombi langu, Mungu wangu. Enlarge my territory, this is my prayer to you, oh Lord, my God. Nipanulie mipaka yangu, hili ni ombi langu, territory. This is my prayer to you, oh Lord, my God. Ipanulie mipaka yangu, hili ni ombi langu, Mungu wangu. Enlarge my territory, this is my prayer.
Yeah.